Yemitin, Yemusha,
Kahle kahle sesingasho nje ngamafuphi sithi umculo oshisa ikhotha wena kwelakini emandaba nasemathola mpulo.
mabantu wena njalo mawusithi lesikhotheni ushiyibala la uyikhulule khona kusala kushiya ushisa ikhotho ushisa izwe azokubulala amanzi ebhethu mfana wami uyosho ukuthi ngasho sufile kundanendini
washimise washimise wakhuleka abantu washidindi washidindi washamezikhotho
shila temetema ngayithathi intambo ngiyithatha kuyushisa izwe umfokampungosi mshini ofunda utshaba awushoke weshisa izwe manje lingipinji nelinye washangala bese lufaka i-CD cover ngoba phela namanye nakugqoka kudala ngisasokola kosi biza abadlwane kanje alipintshani gogo kodwa kufanike enkunzi ngoba ukutshekile ukuthi ngivala umlomo uma ungishuja hhayi ukuthi uvele usefeze amazinyo njengathi umdidi wentetha usuwenzani-ke uyihlanisa nabantu usukuze ukuthi ngimubi noma ngimuhle hawu kathi unjani lo baba ungabuza into uyibona uyabatshela nobhululu bakho labo kuza nabo isiqathi ukuthi ngangiyibhosi yakho uyimvume emasikandi festival wafona ucela ukubhala umcibi kunzana wafolela mina udani wathi angikhomente nje avele kahleka yini wethu ngumtavuzise wabona amatanga ngizothola amatha angaboyile phesha kumfula ensimini kami nomkhubulu wami ngisovekakho abanenkani indaba esika amadoda ngofele kanti oqhuma ajambana ngomfuko ngimkilayitera umfana obangwasimfundo umtubu nongoma isushuwo utshabisa esishemva kwakho amadiza owadiza ngezinyo kutitide sadidizela namajazi anukayo kanye ney'tulo sikusevisa ngenkosi yomasikandi kuyenkuthuzeka ethekwini basho ukusiqeda abalandeli bomculo ngamabhodlela bathi ungalingi uyibize nkosi yamasikandi wena inkosi yamadixa wazi yisho balenyathi yisho balenkonkono ujakadula kwenyamazane enkankwe yiviyolonwile yasejohannesburg kwanhlanga yimuka nomoya hawu singaphela phela ugodo oludala lungiqhuba ngamadola laziwa ndawo kulo nyaka-ke mfana wami ngizukusho lutho kuwenza ukufaka nje kuvoicemail njengoba ngenza nje ngifuna ukukuguqusa ngengoma ngiwenza isibonelo kulo lonke lolu luguqaba lolu eningithuka nalo enikotela nalo kini ngiyokubamba ngodisemba usugezile unika 6 months okugeza phambi ubika angabe uzobikela abanike manje ngoba phela amakhosi asebambile ubuqili bakho noma bombe usuwabhekise kwelakini umengameli wothi ngulapha umlomo ne nansi imontwashi hambe uklini ipaseji ngizoxoba kancane ngicuphisa ngiyela phesha komfula kwelakithi isefinyeni ngisho ngoba ingcole zonke izethekele ngaphesha komfula kwaguqa sipalazi uzapha uyathulula namanje wena ashila tamete
Zababili nje, zababili nganzababili.